ai mwasi bayoke langata mwa mawa moke oh tokenda kaboki langai moko elongo na mibalie tokenda kaboki langai moko elongo na mibalie eloko ekamwisa kangaye bakanai eloko sala kanga pasi basufu Teki balei pe falanga bongo baya komolela ngai oyo nguma na bokoli emelinga lokolo mama na pasola monoko na ye noki lokolo ebola mama na tobola lipumu na ye ngai pe nayoka ye mawate napesaka bango biloko lokola bazali bakonzi na ngai bateki balei pe falanga bongo Oyo nguma na bokoli emelinga lokolo mama na pasola monoko na ye noki lokolo epola mama na tobola libumu noki ngai pe nayoka ye mawate oyo konyoko mae na kila mabe ya kala oyaka bakoko
You belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go suffer. You go quench. Me, I no be gentleman like that.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I be gentleman,
I be African man, original.
I be gentleman, I don't
know. You dey go your way, the judge way. Somebody come bring original trouble. You no talk, you no act. You say you be gentleman. You go so far. You go tired, you go quench. cannot be gentleman like that.
I cannot be gentleman at all.
I be African man, original.
I cannot be gentleman at all.
I be African man, original.
I cannot be gentleman at all.
Africa hot, I like her, I'm so. I know what to who we are, but my friends don't know. He put in socks, he put in shoe, he put in pant, he put in singlet, he put in trouser, he put in shirt, he put in tie, he put in coat, he come cover all with in heart. He be gentleman, he go sweat all over, he go faint right down, he go peace for body, he not gonna know. I not be gentleman like that.
I not be gentleman at all.
I be African man, original.
I not be gentleman at all.
I be African man, original.
I not be gentleman at all.
I not be gentleman at all at all.
I not be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
I no be gentleman at all.
Oh, oh, da da, oh, da da da, oh, da da da, da 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 da.
Oh, honey. ta fe gbo mi
ra kun mi ru kaya ewure to ra se ba kun mi ru kaya ewure to ra se o abuto asu godo le ti won ba gbe fun ore.
Usikize wako shangazio anavyosema ukipuuza mama yako utomkuta. Toka uondoke nyumbani ni miaka mingi na baba yako amesha kutoka duniani, na pia mama naye utamkosa yo bila mwanawe kukuona majuni. Utamlilia nani wakati mama yako naye amesha kutoka Magretio? Tukichunguza wana taradhi ya wazazio, Magreti mama tabu unajitakia. mzazi yako anakuita yo. Ukamone mama, mama yako anaumwa sana. Na tena Magreti, sikize wako shangazi yo. Anavyo sema ukipuza mama yako utomkuta. Toka uondoke nyumbani ni miaka mingi. Na baba yako amesha kutoka duniani. Na pia mama nae utamkosa yo. Bila mwanawe kukuona majuni. Utamlilia nani wakati mama yako nae amesha kutoka Magreti ho. Tukichunguza una hatari ya wazazi ho. Magreti mama tabu unajitania. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka.
Shangazi yako naeka kusihi sana uje kumuona mama
Magreti ukapuza. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka.
Tazama sasa hali yako imebadilika. Maisha yako hivi sasa ya mohatarini mama.
Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka.
Shangazi yako naeka kusihi sana uje kumuona mama
Magreti ukapuza. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka.
Thank you.
boko mingo finga mpeko tongonga
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Mama mama
re Chamu samu yoyo, chamu samoka
Chamu samu yoro, bepe singa yi kalandriye Bape ginda kalandriya mboka, rako salaboni ye
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Mama mama re
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Picasso kundura kamo timere Picasso kundura kanzo tora ya
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Mama mama re
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Chamu samu
yoyo, chamu samoka
Babwa kindaga,
pembe niere
Kalandri ya 75, babwa ki pembe ni Oyo ya 76, bandi miere
Chamu samu yoyo, chamu samoka
Mokiri mande maza nukwa, mama
Chamu samoka
Mokiri nzuka ndibu yere Mokiri nima baruka Neko saraboni yere, nga chamu koma mare
Chamu samu yoyo Chamu samu
yoyo, chamu samu mama re, chamu samu yoyo, mama mama re,
chamu samu yoyo, chamu samu ko,
Picasso kundura kamo timare, Picasso kundura kanza tona ya,
chamu samu yoyo, chamu samu ko,
mama mama re.